Santa man, be a my son. You say my valas, my boka chikuwa. What is this? Bobus entertainment. Okusubula kunogulunji nyo. Mero mkumikisa uangula. Lava virudemu obala bintunula. Malaka banka tunongo kakawala. Oh, okusubula kunogulunji nyo. Mero mkumikisa uangula. Lava virudemu obala bintunula. Malaka banka tunongo kakawala. Okay. Bavuka banange mudemu kusubula. Chimayo kufuna senda kusoka kupangirira. Nebwe nzikwata konzira mukusubula. Kubango kusubula, ulimu amagoba. Subya teri munta akola ngatagala magoba. Obo ya gala gaga wala damu kusubula. Awembera eba eja kuterera. Obolo zankuli mabuza Mr. Chirumira. Akubule byonna ebifa mukusubula. Atesha omusubuzabula nga kosente yona. Sira banga komusubuzi nga asabiriza. Abatali basubuzi beba musabiriza. Webala baina sente bati bamu agaliza. Kabali mibali magona oba agala kubaza. Umabaga kusubula musubula katuda yaliba agaliza. Okusubula kunogulunji nyo. Mero mkumikisa owangula. Laba virutemu obala bintunula. Malaka banka tunongo gagawala. Oh, okusubula kunogulunji nyo. Mero mkumikisa owangula. Laba virutemu obala bintunula. Malaka banka tunongo gagawala. Okay. Masubuza abasinga babi gagawali demu. Chobochebera mu oganyirwa mu buza basubuzi bakule byona ebirimu awotegero muntu balina sente bwe yakola mu abantu bakuze mingi na eti bafuna mu sango musubuzi atude nga batese kintu kimu awotegero kusubula kuli buli wamu abasubuzi bamanyenge lije bafuna mu okusubula ye business mu mirimu oyingira business eyo obo maze bagendo kuita omwaka omanya magoba gokoze bakubana bataga kusubula yo manyi be babaze kuli omwaya ya nola bakula bibye ekabule kusubula yo nona sawa. Yaina kuluguda nunye nabasaba ze. Okusubula kunogulunji nyo. Mero mkumikisa owangula. Laba virutemu obala bintunula. Malaka banka tunongo gagawala. Oh, okusubula kunogulunji nyo. Mero mkumikisa owangula. Laba virutemu obala bintunula. Malaka banka tunongo gagawala. Okay. Nicholas damo kusubula. Peter damo kusubula. Flanka J damo kusubula. Bill Gates tova mukusubula. Chirumira bera mukusubula. Gumira damo kusubula. Fleddy damo kusubula. Semanda damo kusubula. Makulofiki damo kusubula. Vision Boy damo kusubula. Bavubuka damo kusubula. Venna demo kusubula. Kusubula kunokwe kuine simbi. Fena demo kusubula. Kusubula kunokwe kuine chama. Ajose Mavasi Music.